biva kumutimu komeye utagamuruzwa nibikomeye kandi igakomeza abayumva
itegeka felicitati
ishema gufana nabo ishema gufana nabo ndifuza kuba igitambo cy'amahoro kugira ngo amahoro agaruke mu Rwanda.
Umucuri w'abami b'amacakubiri n'urwango unteye agahinda gakabije Niba kandi mutabakijije ngewe niyemeje gupfa
kumenya ko bagiye ageze amahoro.
Nuko wabarushaga gucura macyane asoza umugambi mubisha wari wabazanye amahoro ubuzima maze intwari y'urukundo igende impagarike.
Yeah,